Oh, this again. I'm booking again, yeah. Whoa, whoa.
Go. Yeah, nagahinda mbasuti nagahinda ibimba yewe sinzapfana kubyakira glow umubyeyi ni uhisemo umutima urakomeretse nshaka ikiremo hey na wundi uzashaka this way urama promise na hatari cyo bibey koko nariye karunga babyeyi bagwe baranyanze banera karuru nari nzi ko bamimundu banyamaganira kure batwicira kamudu nari mfite urukundo nari mfite zikashi nari umunyamugi nari nzi gutera agapasi love bakimbona baravuga gituka nakoze icy'ababyeyi bawe banyanguru nuka reka ntegereze umikizere mukunzi apiyerensi ko naribi n'umufuka bu bakinkubita ijisho ababyeyi bamaye bu sinzakuva aho njye nk'ibyacu ni supaguru nzakwirukaho n'amaguru
banziziki isuza bambarize bamuriki isuza bambarize kunye nawe nipaka tumeze nk'urugi nipata kunye nawe nipaka meze nkuru yene pata uzi guhiga amafaranga kandi njye nawe tubyumva kimwe sidown on the floor reka tubivuge ho gatowo nibwo natuye muri shato urabizi ndagukunda cyane mi amor ese ubona koko sanyo ziza cyuza gumara indoto yesi ntashobora kwakigiho ngo Yugiz wumvishe namahoro ndabira nagufite nago nezerewe agahinda karasendereye mbona kweretse inshuti zanjye zabapanje bazi ko dufitanye amabi yaje mbona kweretse inshuti zanjye zabapanje bazi ko dufitanye amabi yaje Tumeze nkuru gene pata.